Medali walo ibeba game sio wewe ukilewa safari unabeba dem baba kunata nata mimi brandi mimi fame tuzo yende Dodoma japo mbwea marehemu tupe sifa TID katuletea nenga japo nae mchele mchele tuwana tuletea chenga raisi wetu ni mali kaka punguza genga tano kwa dogo janjali ni poza buku benga saluti Nyerere anko Magufuli yao umekuenda umetuwachi maida dada mashuhuli yao vibakuli yao tumekonda tumebake kama vikatuni yao saluti Sanecha saluti Faridi kutuletea msondoki na unafresi tu baridi saluti Jmo baba mchopanga simoni sumali vipi baba uko Tanga ambwene baba majani baba sele baba professor baba sugu baba chidi benzi baba F.A. baba duli naini baba
kablo jaja wewe wakuhumbo washafanya bila insta wala kiki walikwepo watakwepo na vinipo ninafanya kama baba ya muziki
icon 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 icon.
Tuliza bori ukishindwa tuliza sinza kibidi tuliza mori. Game imetoka mbali bwana. Uliza shori. Hapo kabla Saida hajanunua kafuso alikuwa na kalori. Eti Queen World Rap. Da. Najiona mkali. Hauna chemistry hata kama ka Queen's Park kemikali. Mara oh mimi ni icon. We nini? Hamwezi rap kamzidi Chiku K. Squeeze kila mtu komando. Komando kinyesi alikuwepo komando jide kabla komando kipensi. Walochomwa na miba hii game kabla tai ya kovas. Takuona hauna stara kama usipomtaja Thomas. Kwa hiyo sister P mama jide mama Dozali bado sana Hadija Kopa mama Asha Baraka mama mina hii tatizo likipata suru ni mama
kabla ujaja wewe wakurungwa washafanya bila insta wala kiki walikwepo watakwepo na vinipo ninafanya kama baba ya muziki
icon 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 icon.
Let's take over the game. Let's take over the game.